www.abujamusic.com.
Ọ bụ gịnị ka m mere iji kwụlụ m n'ọnụ? Ọ bụ gịnị ka m mere iji kpọọ masị? Ọkwa mụ na ya bụ nwanne, onye jebe ọkpọ n'ibe ya, onye ilo bịa wee tinye ọgbaghara. Na mụ na ya bụ nwanne, onye libe onye tibe ya, n'ọkwa nwanne otu na wozu arụ.
FamousNigerMusic.com.